biwandiko byennondeko Yesoka yansubiza ennyumbe moenga Owokubiri yansubiza benze tunula ng'omuntu Majidichi eyali mu nekilesi gye wampa Mazima nende sawa ebintu ebitu eby'ebbeeyi Olw'ennyumba nze ndaba kitono nnyonyo Akawangula omutima kabera katono nnyo bwe kati Laba ka necklace, necklace bwe kantengula nzenna Matikichi, yeah, mwana mkwalira akantika wafuna suna
Choke bintu yala volumuge uita
Just ka necklace, nekansunya bintu wabito Nekantengula ne mpunga munga
Chokea nchunya na volumu ye uita
Navo ya ntakula kuwongo Olinga sune ntongori Kumotiba usirira Usinga no munyago I've never been in such a situation I'm running mad cause of love manange Na kwanza sapeni yange
Kompo
kanebe malayo Fetu genda maso